Must Know Swahili Social Media Phrases Season 1 Lesson 7 Getting Bored. Hi everyone, I'm James.
And I'm Medina.
In this lesson, you'll learn how to post and leave comments in Swahili about being bored. Abdullahi gets bored at home, posts an image of it, and leaves this comment.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani.
Meaning, I do not like to be bored when I'm at home. Listen to a reading of the post and the comments that follow.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani. Tazama runinga ama usome vitabu za hadithi. Wewe ungeenda kazini. Tafuta kazi ya kufanya kama kwenda shambani. Nitakuletea sinema mpya.
Listen again with the English translation.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani.
I do not like to be bored when I'm at home.
Tazama runinga ama usome vitabu za hadithi.
Watch TV or read storybooks.
Wewe ungeenda kazini.
You could have gone to work.
Tafuta kazi ya kufanya kama kwenda shambani.
Look for something to do, like going to the garden.
Nitakuletea sinema mpya.
I will bring you a new movie. Listen again to Abdullahi's post.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani.
I do not like to be bored when I'm at home.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani. Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani.
Let's break this down. First, an expression meaning, I do not like to be bored.
Mimi sipendi kuwa mchovu.
He does not like to feel bored. Listen again. I do not like to be bored is...
Mimi sipendi kuwa mchovu. Mimi sipendi kuwa mchovu.
Then comes the phrase, when I'm at home.
Nikiwa nyumbani.
When he is at home. Listen again. When I'm at home is?
Nikiwa nyumbani. Nikiwa nyumbani.
Altogether, I do not like to be bored when I'm at home.
Mimi sipendi kuwa mchovu nikiwa nyumbani.
In response, Abdullahi's friends leave some comments. His wife, Amina, used an expression meaning, watch TV or read storybooks.
Tazama runinga ama usome vitabu za hadithi. Tazama runinga ama usome vitabu za hadithi. Tazama runinga ama usome vitabu za hadithi.
Use this expression to make a suggestion. His college friend, Juma, used an expression meaning, you could have gone to work.
Wewe ungeenda kazini. Wewe ungeenda kazini. Wewe ungeenda kazini.
Use this expression to be funny. His supervisor, Musa, used an expression meaning, look for something to do, like going to the garden.
Tafuta kazi ya kufanya kama kwenda shambani. Tafuta kazi ya kufanya kama kwenda shambani. Tafuta kazi ya kufanya kama kwenda shambani.
Use this expression to be old-fashioned. His nephew, Johanna, used an expression meaning, I will bring you a new movie.
Nitakuletea sinema mpya. Nitakuletea sinema mpya. Nitakuletea sinema mpya.
Use this expression to show you are feeling helpful. Okay, that's all for this lesson. If a friend posted something about being bored, which phrase would you use? Leave us a comment letting us know, and we'll see you next time.
Kwa heri.
Listeners, do you know the powerful secret behind rapid progress?
Using the entire system.
Lesson notes are an important part of this system.
They include a transcript and translation of the conversation,
key lesson vocabulary,
and detailed grammar explanations.
Lesson notes accompany every audio or video lesson.
Use them on the site or mobile device, or print them out.
Using the lesson notes with audio and video media will rapidly increase your learning speed.
Go to SwahiliPod101.com and download the lesson notes for this lesson right now.